Hayafunga kazi, nawa mincha.
Na kondoka mambo na ingiria na kati. Sasa let me do this shit pro party. Kunye sugu moto chini moto ki kati. Kanibali nataka biti ramika kati. No why ananitaga mtumbaya eh? Because I'm a killer we chaga ufala. Then I check your black parts in a bad buyer. And when I get mad, I change color. Sikufungi ubavu, chase ya kili mari. Misi chesewi wewe pumbavu, serikali. Endesha gari, endesha ndegi, endesha mari. Hilo siye kuniendesha mimi tafadhali. Cheza kid once, wanna your cars. Kujificha sura nyuma mambo yako wazi. Shika, shika mtutu kaka. Yambazi ya makari ya kibao kama kuna nazi.
Haya funga kazi, nawa mechaji.
Okay, dekumi colorless, colorless, kala sina. Kapika kala jele masa, mbona kala pina. Hili swali kwa wanangu mzizima. Funga kazi tukalale mama amina. Zile umemwalika dem drinks na ekaleta kikundi.
Shusha mzinga tu babako funge kazi.
Cheza vanga, samba, dale salama simba na yanga.
Ndo funga kazi.
Bolingo mutu nangaya alhamdulillah. Kuna kucha tuko high na tunatua nishai. Na nyonge ya tai baba jeni bye bye. Gangari ngangari mzuko wa kimasai. Hapa no chips mayai. Mwanza mwanza dongo na samaki funga kazi. Kama demo ni demo mwenye shepu mwenye sura ya kufunga kazi.
Haya funga kazi na wamechaji.
Funga kazi na wamechaji. Ah, kanibali.